tune. Oh, good people. Aba. Kwenye hii ni kapipo tena eh. Ah, nimepata gari eti wanakiwa chawi wananuna. Nimejipata kidogo eti wanakiwa chawi wananuna. Hata nikisali eti wanakiwa chawi wananuna eh. Wanalia lo, wanalia lo, lo sa. Wachawi wanalia o, oh, 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 oh. Wanalia lo, lo sa. Wautake usitake nuna, wausitake nuna, awe nuna, nuna, awe nuna, nuna. Wimpende msipende nuna, ata mnuna, nuna. Nuna, nuna, no kwanza na tobo, nuna. Ishu, wanageja kuniroga mi, nipe mafuta mwamposa. Abati, wanageja kuniroga mi, nipe mafuta mwamposa. Aye, wanageja kuniroga, nipe mafuta mwamposa. Ishu, wanageja kuniroga mi, nipe mafuta mwamposa. We kwa jina la roho baba na mwana, pepo umeshindwa. Kwa jina la roho baba na mwana, chawi limeshindwa. Wanalia lo, wanalia lo, losa. Wachawi wanalia o, oh, 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 oh. Wanalia lulusa. Wautake usitake nuna, wausitake nuna, awe nuna, nuna, awe nuna, nuna. Wempende msipende nuna, ata mnuna, nuna, aa nuna, nuna. No kwanza na tobo nuna.
The good work has been done by the people.